Te whanake tuatahi. Te kākano.
Te mahi rua tekau. Exercise 20.
Whakautua mai kua ngā pātai nei. Please answer these questions. The following questions ask where people are.
To answer these questions, use each of the place names listed.
This exercise also gives you more practice in using the personal pronouns ia, rāua, and rātou. Use these in place of the names given in the question. Hei tauira ēnei. A.
Kei hea te whānau o Pita.
Kei whitianga rātou.
E.
Kei hea ahariata.
Kei whiti kāhu ia.
Tahi.
Kei hea ahera rāua ko hūhana.
Kei whiti ora rāua.
Rua.
Kei hea a ānaru rātou ko arapeta ko herewini.
Kei whakatāne rātou.
Toru.
Kei hea a mākere.
Kei whenua pai ia.
Whā.
Kei hea e hēni rāu ko hōri.
Kei whatawhata rāua.
Rima.
Kei hea a hoa nima.
Kei te kauwhata rātou.
Ono.
Kei hea a kuini rātou ko mātama.
Kei whaingaroa rātou.
Fitu.
Kei hea ngā hoa o tiāre.
Kei tauwhare rātou.
Waru.
Kei hea a paura rāua ko tana tamahine.
Kei whakatū rāua.